School FM.
Baningi bebangazi ngalosuku namhlanje ukuthi nakukhunywa ngeRead World Read Aloud Day, ingabe what is it ngempela okukhunywa ngalo ke. Ukhona ke noTisha ke la umchunu ozotshela abanzi ke ngalokho sonamhlanje. Tisha, sikubingelela sikwamukele emsakazweni School FM.
Ngiyanibingelela kakhulu, ngiyakubingelela mlaleli usekhaya noma ngabe ikuphi lapho ukhona. Ngithi nje sawubona.
Uthisha nje nangayithula ukuthi uthisha ubani, then wenza ziphi ifundo, wenzisa ziphi ifundo la esikolweni?
Ngibonge msakazi, mina nginguthisha uSBE Mchunu owaziwa kakhulu ngelika macingwane. Ngifundisa iEnglish kwa grade 10 and 11, ngiphinde ngifundise iDesign Studies kwa grade 10, ngiphinde futhi ngibe khona kwi safety and security team, ngikhona kulelo thimba, ngiphinde futhi ngibe khona as a teacher librarian kuma library, ngiphinde futhi ngibe khona ku technology, ngigijimisa white paper 7 kulesi sikole, ngikhona futhi ku SBST, ngigijimisa inclusive education, inclusive education, yes, that's white paper 6.
Wethisha, ngiyakuzwa ukuthi ukhona, ngiyabona nje ukuthi into ihlukahlukene ningangaka, ngazi uma ufike ku number 5 na ubala nje ukuthi ukhona la, ukhona la, ukhona la. How do you manage?
Yes, it's one of the things that we maintain for instance, in technology integration in the class, what we call white paper 7. Into yokuqala lapho esivamise ukukhuluma ngayo i-multitasking. Abantwana banamhlanje njengoba sibafundisa bazalwe esimeni sokuthi benza zonke izinto ngesikhathi esisodwa. You find them carrying their phones, WhatsApping, sending texts to their friends, and at the same time they are talking, they're listening to music with their earphones. So now I'm part of those learners. Ngokuthi ngibe nenhlanhla ngaba ahead of time izinto ebezingenzeki mina ngisakhula, ngingumuntu ohlukile ngokuthi kimi zenzeka kalula as much as zenzeka kubatwana esibafundisayo.
Amazwe amnandi kakhulu ke lawo. So about usuku lanamhlanje, asingene nje kulo because usuku olugujwa ke lo umhlaba wonke jikelele, World Read Aloud Day. What do you have to say about this day?
Ngiyabonga kakhulu. Namhlanje singabantu ababalulekile kakhulu lapha esikoleni sethu iPhendukani Full Service High School, ngokuthi si-celebrate ngokokuqala ngqa i-World Read Aloud Day. Ekhulu ukuthi lokhu kukho insider ne-presidential inauguration lapho besikhetha ngokusemthethweni esikoleni i-RCL executive, u-president, ama-deputies ayi-2, since siyisikole esikhulu kakhulu esinabantwana ba-above 1,762, and futhi sikhetha no-secretary kanye no-treasurer. So sikuthathile loko kwaba i-intersectoral process or event whatsoever ukuze sibambise nalaba abafundi ngoba bayi-governance yesikole. Ikakhulukazi uSatheki Mimsakazi, angichaze ngokuthi iyini i-World Read Aloud Day. Lapha sifundisa izingane, sifundisa abantu abadala, sifundisa wonke umuntu noba uqhamuka kuyiphi perspective, noma ngabe ukhubazekile nganoma yisiphi isimo, but sibafundisa ukuthi ukufunda kuyisiqalelo, kungama-fundamentals, kungama-basics, just reading only. Kwenzeka kanjani lokhu ngoba nina ni-high school, lento siyijwayele kuma-primaries. Noma si-high school nda abantwana, umqala ofundile, kufunde uthisha, wafunda i-vision yesikole nge-Afrikaans, emva kokuba mina ngiyisayithile nge-English, kwaphinde futhi kwafunda i-president wethu eqeda nje uku-inaugurate-wa, wafunda i-vision yesikole sethu ngesiZulu. And then kwase kufundwa incwadi lapho isitori sethu sithi A Day to Remember, kwafunda bafunda ababili, umntwana wentombazane nomfundi futhi wesilisa. Then ke sabe sesiyaqeda, ngicabanga ukuthi ngikushilo konke msakazi obukubuzile kimi.
Ngizwa kahle kakhulu. So ukusebenzisana la esikolweni no-teacher nabazali nabafundi ngabe ihamba kanjani? Because ekugcineni uthole ukuthi mhlawumbe abanye ababoni ngendlela enisuke nibona ngayo, but nenza njani ukuthi njengothisha abafundi nabazali kugcine kwenzeke kube i-vision eyodwa? Because shoti ama-vision ahlukahlukene, but ukuze kube i-vision eyodwa nenze njani?
Ikakhulukazi ngizocela ukuqala ngayo i-vision yesikole sethu ukuze kuzwakale ukuthi yini le comprise kuyo i-vision. At Phendukani Full Service High School, we strive to nurture our learners with high academic excellence, to provide our students with affordable quality education, and to empower our youth with skills and talents to enable them to contribute meaningfully in our democratic global society. since si maintaina ukuthi abantwana bethu siyabanika izikili siyabanika quality education usangibuzeke ukuthi kuhambi sikhlanganisa kanjani ama visions wabantu awafani uqinisile lapho nami ngine yami vision omunye uthisha ne vision uthisha omkhulu neyakhe vision but masifika lapha kwiphendukani full service high school is where we get together is where sihlangana sikhuluma sichaza ukuthi ivision yesikole ithini yona bese sihambisana nayo abazali bethu njengoba eseke washo umisi okhuluma eqaleni uthe abazali sinama road shows ntambama izolo besino grade 8 and 9 namhlanje sino 10 and 11 sasa sobe sino grade 12 lapho uthisha omkhulu ne governance bekhuluma nabazali ngokusemthethweni ngakho konke okwenzeka la esikoleni so izinto ezisihlanganisa nabazali ilapho uthisha omkhulu ne governance bethula ivision yesikole bethula ilena code of conduct ngaleyo ndlela imiqondo siyayibamba siya incorporate in a single vision and after that kukhona into usungenze ngacabanga into esizoyenza nge 27 zika April esiyenza minyaka yonke siqale last year and we are heading towards 2040 sibiza nge Friday Nafe 2040 lapho senza khona i social cohesion ukuthi konke ukungazwani nokungahambisani okukhona emiphakathini yethu singabantu abamnyama kuphele sisebenze positively with everyone ngakho siyisikole sokuqala and sikuqale lapha phakathi esikoleni abazali babe ngama friends wethu abafundi basilalele bahlonipha abazali bahlonipha uthisha and kuyenzeka siyabona kuyaqhubeka nangendlela ukhetho lahambe ngayo sijabule kakhulu nangendlela futhi i World Read Aloud Day ibe progressive ngakhona yaba successful ngasegcineni so it shows that we are really demonstrating and modeling that constructivism and also that cohesion that is maintained in our school
so njengoba sikhomemorate lo suku lanamhlanje lo World Read Aloud Day so into mhlambe le enizogxila kakhulu kuyona nangabe kusukulwana noma nje is it gonna be something ezokwenzakala nje manje ukuqhubekela kuyaphambili
ngiyajabula kakhulu ukuthi ungibuze lo mbuzo ngiyathanda ukukuveza ubala njengoba besikhuluma kubantwana besikhuluma kothisha futhi sisazokhuluma kaningi nakubazali ukuthi ukufunda kuzoba into esizoyenza njalo zonke izinsuku lokho kusho ukuthi bonke othisha bolimi bazoba nomsebenzi ngokuthi ngo 5 minutes wokuqala walolonke iperiod laba bazobe befundisa ngalo kuba ikhona ireading lapho uthisha efundela umntwana by doing that we are modeling our reading siyenza futhi ngale ndlela ezokwenza ukuthi umntwana abone ukuthi silindele ukuthi afunde kanje I meanwhile by enjoy there should be some gamification within it and at the end of a period u 5 minutes wokugcina nje sizo spenda ngokuread and sisazohlela futhi ukuthi kube khona hour lapho sithi drop everything and read udm lapho wonke umuntu uzofunda wonke i community yesikole kubalwa i auxiliary ababa basebenza engadini omama abakhinayo kubalwa ngisho bonke abenza noma ama food handlers asekishini uthisha noma uthisha omkhulu noma SGB noma isivakashi esifikile esikoleni bonke bazobe bephethe incwadi ngaleso sikhathi sibe sifunda besilinde nje into eyi-1 inauguration njoba sekuyenzekile sesijabule kakhulu sesizokwenza ngamafishane ngiqonda ukuthi lokho kubuza umsakazi kimi sizokwenza regularly as long as the world shall stand
and elokunye nje sesiphetha ongathanda ukukuveza ngazi inhlelo elinazo esikolweni ngabe ikophi sesiphetha
ngiyajabulela lo mbuzo uhlelo lokuqala sithanda ukuthi umsakazo wakho lo ube khona la esikoleni sizokhuluma negovernments nami ngizohamba ngiyonxusa uthisha omkhulu ukuthi bakunikeze irooms sinazo ama offices esinganikeza elodwa ngokubona kwami for now sengiyahleba nje it's a public secret angakhulumi nothisha omkhulu but kuyivision yethu ukuthi ube khona lo msakazi wakho la esikoleni ngoba singabantu sisikole esibhizi kakhulu senza nezinto ezingagwayelekile ezintsha kwezinye izikole siyathanda ukuthi ezinye izikole zibone ukuthi iphendukani iphumelela kanjani, zinyusa i-percent, ikakhulukazi iphendukani igxile kwi-quality. Olunye futhi uhlelo esinalo, sithanda ukuthi kungafundisi i-reading ingenziwa kuphela othisha be-language, but even othisha be-content bayisebenzise i-reading emaklasini wabo uma benesikhathi esispend, although it won't be that compulsory. Okunye futhi uhlelo esinalo, sizothanda ukuthi bonke othisha bahlangane nabantwana nabazali bakhulume ngokubaluleka ngaso sonke isikhathi. Le ndaba siyifafaze njengoba siyiqala ngawo emsakazweni, siyifafaze ema-taxini kuphi kuphi ema-malls lapho sihlangana khona, sikhulume ukuthi i-reading i-important. Engifuna ukusho ukuthi thina njengesizwe simnyama sinikiwe inkululeko, but asiyisebenzise bese siqala kuyo i-reading, sithathe i-education siyenze ibe isikhiye sokusivulela yonke phambilini.
Asibonga kakhulu ke isikhathi sakho.
School FM, connecting, informing, and empowering students.